na hii baridi ningekuwa na yenge mkumbatia nkimwimbia nyimbo nzuri za mapenzi all day. Nimweleze kuwa maisha yangu yote alobakia kwenye hii dunia ningependa nishi na ye.
Na hii baridi I would like you to hold me. Tell me nani feel na so kuletea story. Kila kitu nachowe you control me. Na let the way you feel baby boy me a money.
Na hii baridi tunge watch movie.
Dani ya dakika ghafla tuko naked kina waka like a movie.
Tukio high kwenye good doobie.
Champagne with sip and kiss.
Hoto ata kwa jacuzzi.
Na hii baridi gana can't explain.
Nituwa miselela kwa himvu wa ninge kanda ni tulie.
Nimpikie kisha nimpakulie.
Nile nishibe lafu nguvu zangu zote kwa kenka malizie.
Na time hii ninge mfanya shuka.
Nimfunike nkipapasa body yake mpaka kuna kucha.
Nimpanguse kama tolo kwanza chini ya dijuu.
Nimpitisho limi mwili mzima kana mchoro tattoo.
Kwa kesi kufall in love.
Nili rise you.
Hata kani gangsta.
Kwa keni takwa romantic too.
And I aim for the low package.
Nimechagua kuishi naye kwa mazuri na mabaya yake.
Hey baby, unanitesa daily. Kichwani kwangu kama melody baby.
Life after death, but see nothing can do us apart.
Sounds like a wedding vow. I like that. Stop.
Tungezima ta, alafu red. Fasta kama vile break you make a ta.
Kukuwaza tunapata goosebumps, babe. Haya mamba kugombana seal.
Kumbu kumbu ya nanrudia matukio ya pandani. Tunavyo shindaga zenye siku tatu bila nguo.
Damn, I think I miss you. A little bit jealous na waza kauko na me too.
Should I text you now? Taku maitu gombane too.
Please, I think I'm not the only one you've been dealing with.
But I'm sure we can fix this.
Mtacha ego ni mpigie ni mwambie ni memiss.
Mana siku itaisha vipi si jongea nae. Sio na chaku nye kambali nae.
Kwa ke siku fall in love.
Nearly rise you.
Hata kani gangsta.
Kwa ke nita kwa romantic too.
And I aim for the low package.
Mechagua kuishi nae kwa mazuri na mabaya yake.